Awa mashem shem 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 wawawe. Mashemeji yote wapigwe mawe. Mashemeji yote wachomwe moto mana wanafiki sana. Utasikia shemeji oh shemeji ha. Hebo na ndugu yetu sia na kupenda. Shemeji oh shemeji ha. Hebo na ndugu yetu koko kasarenda. Kumbe waongo mpo kamia nani. Wanasubili mkutani. Mgombani. Matusi mtupiani. Nye mashem shem dale. Nye mashem shem wake. Nye mashem shem dale. Mbinguni mtapasikia. Moyaya. Nye mashem shem dale. Nye mashem shem wake. Nye mashem shem dale. Mbinguni mtapasikia. Kuna hao mashemeji utongoza mashem zao bila uoga utasikia shem 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 anazima ta mashem shem 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 kweli ni bala ayaya tusije kuona na wabaya washemeji zenu mwena haya nabidi mji tulise kumbe waongo mpo kamia nani wanasubili mkutani mgombani Matusi mtupiani Nye mashem shem dale Nye mashem shem wake Nye mashem shem dale Mbinguni mtapasikia Moyaya Nye mashem shem dale Nye mashem shem wake Nye mashem shem dale Mbinguni mtapasikia